Downloadani tikumvera nyimbo za pamwamba pa malawiwanga.com.
Kuluyu ndati ndidambwale uyu, kuluyu ndati ndidambwale uyu. Ndikuti ndidambwali ineyo ndati sindilola ine kuti akweze mtunda uwu paulendo wakuchalichiyayi oo ndimuchindila panjila ndikufuna ndimupanikize ndi mafunso andiuze chona chenicheni mama mama ine akumatenga mabaibhulo pakateni ulendo wakuchalichi koma chonsecho mkuluyu ndisakati pamudzi oh, oh.
Nyimbo za pamwamba pa malawiwanga.com.